imwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti mwese, muduteze amatwi. Ni Edi Rwemba suza kandi mbayikaze mu kiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, urararitswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya 7 Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Nkuko mumaze kubimenyera, ni kuwa gatandatu umunsi tubaha urubuga kugira ngo mutugezeho amakuru cyangwa se ibitekerezo cyangwa se mugiye n'icyo muvuga ku makuru tuba twabagejejeho icyumweru cyose, nanone tukanyuzamo tukabumvisha zimwe mu ndirimbo zikunzwe cyane aho mu karere k'ibiyaga bigari. Mukanya turagarekwa twakira amakuru yanyu.
Ibyo uvuga ngo narasaze n'ukutarakunda, ndabizi ibyo uzabimbaze. Nanjye suku nari meze mbere yuko nkunda, sinzi uko byaje nawe byakubaho, byakubaho kuri byakubaho. I love how you love me, but look who does it could die. Yeah, mama, ma. Ibyo uvuga ngo narasaze n'ukutarakunda, ndabizi ibyo uzabimbaze. Nanjye suku nari meze mbere yuko nkunda, sinzi uko byaje nawe byakubaho, byakubaho kuri byakubaho. Urumuntu benshi barabyumva bakanenga, iby'urukundo ari amacenga, bakavuga ngo ndi kubeshya. Siko mbibona, narakunze ndacyurama, ariko sinigeze nicuza, kuko urukundo ari urwa mbere, ubuki burarura. Iyo ufite ugukunda, oh yeah, akakugusha neza, yeah, yeah. Ibyo uvuga ngo narasaze n'ukutarakunda,
ndabizi njuzabimaze nanje suku narimeze era yuko nkunda sizu ko byaje nawe byakubaho byakubaho kuri byakubaho byakubaho kuri byakubaho uri umuntu byakubaho kuri byose byakubaho yeah mama
Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC iyo ni indirimbo icange y'umuhanzi w'umunyarwanda Nsengiyumva nuko nababwiye ni kuwa gatandatu umunsi tubaho urubuga kugira ngo mutugezeho ibitekerezo cyangwa se amakuru yaho mutuye reka duhere kuri Vincent wirwe neza
nire
uri hehe
ikirehe nyamugari
namahoro ikirehe
Na mahoro akavura kabonetse ubu ngubiri kugo.
Imana ishimwe. Icyo wifuza kutugezaho n'iki uyu munsi?
Se nifuza gakubagezaho no gutashya abakunda kumva ijwi rya Amerika.
Mm.
Arimo mahoro biyemere wose imare.
Mm.
Yadukura ukivuga hamwe n'abaturage bose batuye Nyamugari.
Mm.
Ubu ngubu turi gufata n'imigozi leta yatubutse rwose.
Imigozi yo gutera?
Imigozi yo gutera y'ibijumbo turi kuyifata rwose.
Mm.
Kandi urabona ko ibintu bimeze neza ntari.
Aho se musigaye mutera ibijumba ko nari nzi ko ako karere kanyu gahinga ibitoki cyane kurusha ibijumba.
Aya n'ibijumba hari ibisanga tugenda duhingamo ibijumba birahahingwa cyane.
Mm.
Urebye ntari.
Okay, urakoze cyane Vincent ugire weekend nziza.
Sawa namwe murakoze mugire weekend nziza.
Sawa urakoze. Radijwi rya Amerika kuri telefone dufite na Hatanga Imana wirwe neza.
Wire.
Uri hehe?
Ndi mu Rwanda iki Kayonza.
Kayonza ni amahoro.
Amahoro cyane.
Kuri Rompwe.
Aya. Umurenge wa Nyamirama.
Umurenge wa Nyamirama.
Yego.
Mumeze mute?
Raho kavura karaboneka rimwe na rimwe iyo byagenze neza.
Icyo wifuza kutugezaho ni iki?
Ya nabanzaga gushimira ibiganiro byiza mutugezaho.
Urakoze cyane.
Mama nashaka no gutashya.
Ariko ubundi iki kiganiro ntabwo ari cyo gutashya, ubundi cyo gutashya tukigira ku wa gatandatu mu gitondo, ariko nta kibazo babiri cyangwa batatu.
Nahera ku muryango wanjye.
Mm.
Mama ho navugamo amazina. Mereye kuri mama. Mukuru wanjye turi kumwongo. N'abandi bose b'inshuti zanjye bumva ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Hatanga Imana udusuhuriza abakunzi b'ijwi rya Amerika aho ngaho I Nyamirama mu karere ka Kayonza.
Ego namwe nakoze.
Mugire umunsi mwiza.
Ego namwe.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC ikiganiro ni muri sanga muri studio ya Karindwi muri kumwe nanjye Edi Rwema kuri telefone dufite na Okelo wiriwe neza
wiriwe Edi Rwema mwa
Faderi bite
Faderi kimeze neza ku n'abaturage ba Sudan ya Majepfo bameze neza cyane
mubanye neza
ese wanye neza kugendiranire myiza cyane cyane
ese indimi zaho ngaho urazivuga
Akesi edimi dukoresha ni Kiswahili n'Icyongereza. Ahandi hakaza indimi z'abaturage ndetse za kavukire harimo Rudika, Runiwa. N'urufuru nuko.
Muri izo hari izo uvugamo?
Berekereya abantu b'amurike.
Hanyuma
ariko iyo bari kuzikoresha tukabasagura n'abandi tubasha kuba twaganira
ni byiza cyane icyo wifuza kutugezaho ni iki uyu munsi Okelo
nabasaga kugira ngo mbanze nshimire
urakoze
ndashimira abanyamakuru ku munsi wabo wabaye kuwa gatanu awo the peace freedom day by'umwihariko Geoffrey Mutagoma
arakumva ariwe urimo kumfasha kugira ngo tuvugane
yego harimo ba Charles Kabonero wakoreraga umusweso mu Rwanda
sigaba muri Suwede
yego harimo ba Rutsi Mukundwa
naba mu Bufaransa
yego namwe mwese abakozi ba Voice of America mbabwira ni biga mukora neza cyane mbahaye high five Voice of America
urakoze cyane turagushimiye cyane kandi nawe uruhare ugira kugira ngo utange ibitekerezo ku bintu bitandukanye tuba tuganiraho nawe turagushimiye
yego ndagira ngo shimire abashoramari bakinya baherutse gufungura radio hakurya muri Sudan y'Amajyepfo asaba n'igihugu cyacu cy'u Rwanda gifungura imipaka borohereza abashoramari n'abaturage mu gukora nkashimira ibihugu byaje ku mwanya wa mbere byorohereza itangazamakuru nkashimira igihugu nka Costa Rica Belgium Netherlands Sweden Norway n'ibindi bihugu ariko kandi nkibaza ese cya gihugu cy'igihangange ku isi kitwigisha demokarasi cya Amerika ese kiri ku mwanya wa kangahe kuki kitaje ku mwanya wa mbere
ubwo ni ikibazo gikomeye cyane mu kanya ndaza kubikurebera ndebe umwanya Amerika ihagazeho ariko muri iki gihe muri iyi minsi ibintu birasa nkaho bitameze neza cyane cyane mu bijyanye n'ubwisanzure bw'itangazamakuru dore ko usanga ryibasiwe cyane hano ndetse amagambo amwe n'amwe akoreshwa n'abayobozi agatuma habaho n'abantu bashaka kwibasira itangazamakuru
yego hano ndamenye ibihugu byaje ku mwanya wa nyuma mu gutorohereza itangazamakuru kubona ngo mu bihugu 180 ku isi gitenge isoni gitetse n'agahinda kubona harimo ibihugu byacu bya Rwanda biri ku mwanya wa nyuma cyane ndasaba abategetsi b'ibyo bihugu borohereze itangazamakuru ndetse n'abaturage rubanda rugufi mu gutanga amakuru nenga ikindi navuga kunenga ndanenga kuri izi makuru leta y'u Rwanda yashyizeho zifata abatavuga rumwe nayo kutavuga rumwe na rikata urubanza Edi Rwema kandi ibyaha mbona bari kubashyiraho ntaho bihuriye ahubwo leta y'u Rwanda nibicarane nabo ku meza mbona ko nk'uyu jenerali Nyamwasa n'abandi ba opozisiyoni mbona ko mu gihe kiri imbere nabo twe nk'abanyarwanda twababona muri kandida y'amatora ya perezida atana mu Rwanda
Okelo urakoze kuri ibyo bitekerezo byawe icyo warubarije kijyanye n'umwanya leta zunze ubumwe za Amerika uriho icyegeranyo cyangwa se raporo yasohowe n'umuryango w'abanyamakuru batagira imipaka Reporters Without Borders ushyira leta zunze ubumwe za Amerika ku mwanya wa 48
Okay.
Urakoze cyane kandi ugire weekend nziza.
Urakoze namwe bishobotse mu kirakarimbo freedom ka icon.
Urakoze ubwo ubutaha tuzakagushyiraho ahubwo uyu munsi twari twagushyiriyeho kumuhanzi Arkeli wigeze gusaba nako.
Murakoze cyane ndaba kimwe cyane kwa kukaririmbo mu mpaye.
Urakoze. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC ikiganiro ni muri sanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye Edi Rwema. Kuri telefoni dufite Joseph Wirwe neza.
Mwiriwe Dema.
Ni amahoro.
Amahoro namwe nuko.
Natwe turaho mu majyepfo y'u Rwanda bite.
Ndabona akavura rwose karimo karagwa. Urabona ko ibintu ari sawa. N'imyaka iratohagiye rwose nta kibazo.
Ni byiza cyane, iyo mvura igomba kuba yakwiye mu gihugu hose.
Ndabona rwose itumba ririmo ribandanya rigenda.
Icyo wifuza kutugezaho ni iki uyu munsi Jose?
Ikintu nifuza kubagezaho. Bose naragushimye burya uri umuntu w'umugabo mu bantu nemera aho ku Ijwi rya Amerika, wowe na Thomas Kamiri.
Urakoze cyane.
Burya rero baravuga mu Kinyarwanda ngo aryo hasubiwemo.
Yego.
Umwaka ushize twaganiriye ku bintu bijyanye na politiki. Uravuga uti buriya hari igihe tuzongera tukagaruka tukabiganiraho. None hari akabazo nashaka kukwibariza gatoya.
Yego.
Nkereye ko burya urabona umuntu ari gukora akazi bajya habaho icyo bita ngo ni rotilete.
Yego.
None uzambariza abahanga. Ese buriya umwanya w'umukuru w'igihugu ni umwanya woroshye ku buryo wo utagira icyo kiruhuko cy'izabukuru? Aho ndaheraho ko urabona ko umwarimu agira gutya agakora akazi yageza mu myaka nka 55 cyangwa se 60 bati azajya mu kiruhuko cy'izabukuru. None bajya gukora icyo kintu cya politiki nta myaka baba baragennye, bakavuga bati habaho kujya mu zabukuru. Ubu ndabifatira ko urabona ko hari ukuntu umuntu agira gutya akavuga bati ni umukuru w'igihugu kandi agwa afite imyaka za 85
mirongo icyenda
yemwa.
Mugabe yari hafi 90.
Nabariya ba Budarazizi Buteflika.
Yego.
Ese buriya mu by'ukuri koko iyo umuntu agejeje hejuru y'imyaka 60 mfatiye ko mbona wenda buriya akazi k'ubuyobozi bw'igihugu mbona mbese kaba ahubwo kanakomeye gusumba nako k'ubwarimu cyangwa se k'ubuganga. Muri make nkibaza, ese waba ari umwanya woroshye ku buryo umuntu yazawukora kugeza muri iyo myaka?
Joseph, tuzagerageza tugushakire umuhanga wanonose politike ndetse n'ibijyanye no kujya mu zabukuru, hanyuma atubwire ibyo baheraho. Ese ibyo wibaza nabyo turebe niba twabibonera ibisubizo. Urakoze cyane kandi kuri icyo gitekerezo cyane.
Sawa rwose, mbaye gushimiye Dirwema, ugira ibihe byiza.
Urakoze cyane.
Sawa sawa.
Kuri telefoni reka dufate na Mandikiro Wirwe. Mandikiro, uranyuva? Ndibaza ko tutamufite. Tutamufite kuri telefoni. Victor Wirwe. Victor, uranyuva?
Ndakumva.
Uri hehe?
Ndi Kigali.
Namahoro.
Namahoro Masaka. Turashimira Imana, ikirere ni cyiza. Hari amazi meza, hari izuba ryinshi. Ariko urabona ko hari amafu rwose no kubona ko imvura yashatse kugwa bikanga. Ariko ikirere ni cyiza kabisa, bimwe bitanga ikirere cy'amafresher.
muri fresher.
Shaka yashyira ikota agatembera nta kibazo kabisa.
Okay, icyo wifuza kutugezaho ni iki uyu munsi?
Nashaka kugaruka ku makuru yavuzwe cyane muri iki cyumweru, wenda ni radio yanyu bifitemo uruhare ry'umuhanzi Aline Gahongayire yumva ko yavugiye ku Ijwi ry'Amerika, ngira ngo mwarabikurikiye. Numvaga indirimbo mwatangiriyeho z'abo bahanzi bari kuzamuka, Maroni n'uriya musaza. Abantu gusa nabo nibageraho bakavuga ko bageze ku Ijwi ry'Amerika. gusa no abantu babifashe gutandukanye. Ariko ugiye gushishoza mu kuri habayeho kwishongora. Numva ko haba n'abandi bahanzi nimba bageze amahirwe mukaba iyo chance yo kunyura aho ngaho, wenda hari ukuntu hari aho babanje kunyura kugira mubamenye. Ntago bapfa gutumbagira ngo bagere ku Ijwi ry'Amerika batabanje kumenyekana mu rugo. Kumva ko kuvugira ku Ijwi ry'Amerika ari ikintu kirenze, wenda ubwo natwe amaradiyo hano ntitwazakongera kuyahamagaraho.
Icyo navuga ni uko ntago navugira uwo wabivuze, gusa twebwe nk'Ijwi ry'Amerika nta muntu twumva ko umwe ari hejuru y'undi. Abantu bose tubafata kimwe, iyo ari inkuru yari umutumirwa tubafata kimwe
cyane kabisa. Gusa bo nta kosa wenda mwe mwaba mufite. Ko nimba umuntu afite icyo yigejejeho, mwebwe icyo muba mushinzwe ni uku nabisobanura gute,
ni uguha
ijambo bitewe n'icyo yagezeho n'icyo yakoze. Ariko nanone kumva ko Ijwi ry'Amerika ryaguhaye ijambo ukumva ko abandi baciriritse, mwe nta kosa mwe mubifitemo. Ibyo ni ibintu byumvikana. Ndabizi ko abahanzi baba bakurikira ibiganiro byanyu. N'ubundi wazagira amahirwe nk'uko narivuze, nabo bahanzi mwatangiriyeho n'abahanzi bari kuzamuka ibumve ko ubwo babacuranze ku Ijwi ry'Amerika, kuko hano dukurikirana showbiz cyane. Iyo umuntu agize Imana akanyura nko kuri sheni mpuzamahanga bitewe iba ari inkuru biracika, ugasanga bapostize n'umunota n'isegonde byanyuzeho arabivuga. Ariko urumva ko deja ukuntu tubona ko indirimbo zacu ziri gutera imbere, bifuzaga ko n'imyumvire yatera imbere, ahubwo ugaharanira noneho kurenga umva ko wanyuzeho, ahubwo ukagera aho utumirwa nawe ukaba umuntu ukomeye nk'uko tubona aba batumira hano bakabaha amafaranga menshi. Wese ushimishwe no kumva ngo televiziyo yakunyujijeho, radiyo yakunyujijeho, ukumva ko hari ikindi kintu, ugasanga umuntu aricaye none avuga ati icyo nashakaga nanyuze kuri Voix d'Amérique ntiyongere gukora. Nicyo numva njye nashaka gukosoraho abahanzi bacu, ahubwo baharanire kugera kure nka kuri uriya mwana Buravan yazungurutse Afurika yose akajya mu Bufaransa akabemeza, kandi ari umwana uzamutse utari uzwi cyane, ariko ubona ko yashyize imbaraga mu mpano ze kurusha kujya guhangana. Yego, nk'umuntu ngarutse kuri Aline, hari ikinyamakuru akoreraho hano yigisha wa gospel, nimba uvuze ko ibintu biri lokale wabirenze kuki ukora kiriya kiganiro kuri iyo televiziyo, kandi televiziyo ari lokale. Wenda sinzi bijya bibaho umuntu aba yaramutse nabi ukavuga ikintu wenda ukaza kwicuza nyuma, gusa byabira isomo abandi. Kuko ndibaza ko nawe uburyo yabivuzemo na impact byagize ntabwo ariko yabitekerezaga. Iyo bibera isomo abandi, saba n'abanyamakuru nabo bino bari kumujinya biriya bibaho, kuvuga ngo bahise bamufungira ibihangano bye ntibazongera kubikina bizagira ikinwa ku Ijwi ry'Amerika, nabyo mbona ko habaye kwihuta cyane, habeho koroherana koroherana n'abahanzi bacu birinde kurengwa kwa numva ari iyo nkunga nanjye natanga.
Victor, ndagushimiye cyane kuri ibyo bitekerezo byawe. Ukomeze ugire weekend nziza aho ngaho i Kigali mu Rwanda.
Murakoze cyane, namubwire weekend nziza.
Radio Ijwi rya Amerika, reka twumve akaririmbo kamwe hanyuma mu kanya tugaruke twakira ibitekerezo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
I'm the man for the planting. I'm the man for the reading. I'm the man we be getting. And in the end, girl, I'm gonna be a besting. Take my time, no more rushing. Where you want, no more besting. Come again, we are leading. Number one, now why are you not be besting?
Sending me over time.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC, ikigano ni muri sanga muri studio ya karindwi, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Nkuko nabibabwiye tugitangira, ni kuwa gatandatu umunsi tubaha umwanya kugira ngo mutugezeho ibitekerezo cyangwa se amakuru yaho mutuye. Kuri telefoni mfite Emmanuel Wirwenez. Uri hehe?
Ndi munda amajyepfo mu karere ka Ruhango.
Na mahoro. Icyo wifuza kutugezaho ni iki uyu munsi Emmanuel?
Bo na makuru agiye atandukanye ariko hajyanye n'ubuzima. Mukanya numvaga ikiganiro cyari kirimo guca ku Ijwi rya Amerika. Kijyanye n'iby'abantu bahohotera abana, ibikorwa n'abantu bakuru ariko bikoreye abana. Nagiye ngerageza gukurikirana ariko kubitekereza n'ibiri kubera mu gace ndimo. Ngerageza nko kubihuza nsanga ese icyo gikorwa najyaga nibaza kuko ese umuntu mukuru ashobora guhohotera umwana. Ariko kuri ubu ngubu igisubizo nakihaye ntituma nifuje kugira ngo ngisangize n'abahandi ataragira umuntu utesha agaciro ibivugwa. Hari igihe ibintu bivugwa tukavuga tuti ibyo ntibyashoboka. Ukabona nk'umusaza nka Manuel bikavugwa ngo nafashe umwana ku ngufu. Ariko kuri ubu aho ndi nari ndimo nkurikirana amakuru ngenda nganira n'abantu mvugana n'abantu, ariko mfite n'akaradiyo ku gutwi nkurikirana ikiganiro cyashaka ku Ijwi rya Amerika. Bavugaga ku bijyanye no guhohotera abana n'uburyo n'ingamba bafata bishobora gukorwa. Ariko kuri ubu dufite ikiza cy'umubyeyi wafashe umwana we ku ngufu. Bivuga ngo ni ikintu gishobora kureberwa mu yindi, bishobora kureberwa mu buryo butandukanye uko abantu babibona. Hari abantu babibona ukundi, hari abantu bavuga nk'aho ari ikintu yibaza na kera na kare byabagaho. Ariko kuri ubu ngubu ni uko ahari igihe kigeze kugira ngo itangazamakuru cyangwa se n'uburyo bwose bwihuza nzira abantu bahurire ku bitangazamakuru nk'uko duhurire ku Ijwi rya Amerika, tugirane ibiganiro, tuganire, tuvuge ibibera hirya no hino. Kera kose hari umugani bajyaga baca mu Kinyarwanda ngo muramba baraya tuzi nimba nta gukoresha ntabanza kubyakira uburenganzira cyangwa akabisaba imbabazi. Kuko
niba ari imvugo wumva itabereye nagusaba ko utawukoresha.
Murakoze cyane. Mbo buriya urabona abanyarwanda bajya bavuga ibintu bakazimiza, ariko yajyaga avuga ati wenda ushaka ibiryo byo kurya kubishyira ipfa arabyihingira. Niko wenda niyo mvugo nakoresha ntandagaje umuco nyarwanda. Ndumva ikinyarwanda cyo burya kigera gihurira mu nzira nyinshi. Ariko bivugwa ngo ugiye kureba n'indi mubyeyi munsi wa none atinyuka gufata umwana we w'umukobwa ari imfura ye akamufata ku ngufu akamugira umugore ye. Bireberwa mu buryo bwinshi bugiye butandukanye, ariko kuri ubu ngubu ndahamye kuri neza ko ifite amakuru y'umwe mu bantu babikoze. Je numvise kiriya kiganiro ngira ngo ahari bariya abantu barebye ibyo nari ndimo cyangwa barebyeho nari ndi, bareba n'ibiri kuhavugwa, bareba n'ibiri gukorwa. Ese ni izihe mbaraga zakoreshwa kugira ngo n'imiryango wenda mpuzamahanga cyangwa se n'imiryango ya sosiyete nyarwanda igire uburyo yakoresha imbaraga zidasanzwe kugira ngo urwanye kiriya kintu? Iki kintu ni icyorezo. Ndakubwiye Edi, hano abanyarwanda dukunda kunywa cyangwa se dukunda ibinyobwa bisembuye inzoga abenshi dukunda gukoresha inzoga zisindisha ibyaho usanga abarundi byo bavuga neza ngo ni ibiyayura mutwe usanga umuntu mu mutwe we hatagikibara neza hatagikora neza atari umuntu uri ku rwego rwo kuba yatekereza neza
kubera ibyo bisindisha
twaje kuganira uyu mugabo twaje kuganira ambwira ko ngo igihe kimwe yifuzaga kuryamana n'umukobwa ufite imyaka 14 ngo yaba yari yanyweye ibiyobyabwenge cyangwa se inzoga ariko iyo ugiye kumva hirya no hino ntabwo igihindura ikintu cyabaye icy'inzoga ahubwo ngo ari ikintu cyabaye rusange mu bantu nibaza se ni izihe ngamba zifatwa kugira ngo iki kintu kiranduke burundu bari abavandimwe bakoze cya kiganiro igihe hari ahantu bageze bavuga uburyo kibagiye gukorana na sosiyete sivile bagakorana n'imiryango ifite inshingano ifite abana mu nshingano zayo kugira ngo icyo kintu gicike ariko wakwibaza se koko mukuri nimba umwana w'imyaka 14 ahohotewe n'umubyeyi we azarenganurwa nande ese ni gute imyumvire y'abanyarwanda cyangwa y'abaturarwanda yazamuka ikumva ko umwana ari umutware umwana akarengerwa umwana agafatwa kuko akwiye kuba ari ndetse hakarindwa umwana mu biza byose hari byinshi bigenda bihohotera abana bahohoterwa mu buryo butandukanye hari abana bahohoterwa ku mashuri hari abana bahohoterwa mu miryango mu buryo bwo kurerwa aho usanga umugore n'umugabo baba mu bikorwa bidasanzwe abana bakabigirira n'ingaruka nkifuza ese ninde wazadufasha nka radiyo izi rya Amerika ngira ngo mukunda gutumira abantu benshi muzadufashe mu gutumira umuntu wabasha kurasa ku ntego akadufasha ikintu cyatuma ubuzima bw'abana ba none barindwa ibibi kandi bakarindwa kuba mu buzima bugayitse nka buriya kuko ninde umwana akoresha imibonano mpuzabitsina akiri uruhinja bizamugiraho ingaruka kugeza mu myaka ye y'ubusaze ndetse nizera ko n'uburambe bwe butazaba bwiza cyane.
Emmanuel ndagushimiye cyane kuri ibyo bitekerezo byawe nk'uko byifuje tuzagerageza dushakishe abayobozi bafite mu nshingano zabo kurengera umwana turebe niba baza hanyuma tukazakiganira mu buryo burambuye ndagushimiye cyane.
Murakoze cyane.
Yego. Radio Ijwi ry'Amerika kuri telefoni dufite na Louis Michel Wirweneza.
Uraho Eddy.
Namahoro.
Yese shimye Eddy.
Bite ku Kamonyi.
Waje kuvanga himbazwe.
Ashimwe cyane.
Ubwo ntabwo uri umukristo. Ku Kamonyi ni byiza Eddy. Ndabwo bose ndagusuzuguye. Ku Kamonyi ni byiza.
Yego.
Ariko Eddy. Hano mu Rwanda. Bose ikintu cy'itumburo umunyarwanda.
Gerageza ariko ugabanye ako karadiyo kari iruhande rwawe.
Radiyo kanyinjima. Rekanye kwigira. Ubwo hano mu Rwanda. Bose ntatumba ryabaye cyane. Ukwezi kwa kane kwa gari ukwezi kwimbura. Agomba kubwira nk'umuntu w'Imana. Nuha ahisa kavuga gake cyane kamabwa. Ubusanzwe sakwezi. Ntatumba ryabaye ariko ngiye nigeze kumva ko umuntu yageze kumva mu muhango uvuga ngo ubundi byawe uyu mwaka ushize mu Rwanda ntabwo imvura nyinshi ne ngo biriya bintu ngo biba imiswa ati n'imyaka 23 ndiza hari ibyo akanyikomere hanyuma ndagira ngo mbibwire ko mbashimira cyane ibihugu bya Amerika ukuntu mutubisikanya ntabwo umuntu umwe ahora ku murongo wo mukora ku buryo ufata abantu bose bagatanga ibitekerezo byabo.
Urakoze cyane. Icyo twifuza ni ukugira ibitekerezo bitandukanye bituruka mu bantu batandukanye.
Kabisa rwose. Ndabashima cyane. Hanyuma ariko gero nkandi bose mujye mumbabarira kubera ko nzi ko mfite icyo kutabona. Gero na telefone ntabwo njye nandika. Mujye muhanuye. Ndakomeza. Ndakubaza akabazo gatoya. Akabazo ntibaze ku makuru mwatambukije. Ngo umunsi w'abakozi hano mu Rwanda. Sente zeso travaye mu kaba tugiye ku itariki ya kwezi kwa gatanu ariko ngo mu kwezi mwege muri Amerika ngo ni ku wa mbere w'ukwezi
kwa cyenda
uje kuza kumbwira impamvu ibitere ese muri Amerika n'abakristo bahaba nabo se bategereje uwo munsi ako ni akakabi. Akabazo kanyuma ngira ngo mubaze Eddy ndagira ngo utumire bose ngo tube kuri muganga ukunda kuduha mukunda kudushakira abaganga bakaza bakatugira ibikoresho bikatugira kandi bikadushimisha ndagira ngo tube ku muganga muzadushakira umuganga wo muri minisante hano mu Rwanda niwa bichiwazo nje cyabuze ko unakimubera kwinyirirana iyo jabwenye iyo jabwenye bose mu Rwanda bitemeye kwinjira haza kanyanga amatabi anyuranye n'ibindi bindi binyuranye ntabwo nabirondora nta mwana wunashije gucura abandi ariko narakanze mfite hano mu Rwanda hari tabi ryinjiramo minisante yatanze yanditse ikintu ngo iri tabi ritera uburwayi indwara z'imitima indwara zinizi indwara ishyano ryose ikomeye cyane kandi ariko noneho itabi rikinjira iryo tabi ko ryinjiye kandi minisante izi ko ritera uburwayi cyarabananiye cyangwa kabiri namubaza kweri ese nyakubahwa muri minisante iryo tabi mwanga kanyanga mwanga kanyanga ariko ariya tabi ryinjiramo icyo bigiye bifite hari itabi ryahozeho rya gihanga ririmo gusoma akanyamakuru kitwa karawe international baratubwira ngo rya tabi wa purize riyo mu nganda nicyo ribi ariko batubwira ko rya tabi rya gihanga ryacu cyo mu nkone rigafurizwa batubwira ko ariko naryo nta kibazo riteye ariko naryo ni itabi utazaje na mwaza nese rwose iyo tabi aho rya dusubiraho wanyindise yagi
ndakumvise ibyo bibazo byawe
uno munini nisante rwose tuzamwe uzahita umwegero ze byawe urakoze yagi urakoze ijwi rya Amerika murakoze cyane
ndagushimiye
amanywa meza ku iwanyu amanywa meza
ubu twebwe ni saa yine
amanywa meza yagi
urakoze cyane ugira umugoroba mwiza nawe na
mukenzi ubu twebwe ijoro riraguye ubu imvura irangise ariko ntabwo ari imvura n'ubusa busa kuko ntatumba twabonye uribaza kituma rizaba ntabwo rizaba ariko muzatubarize mu bantu bashinzwe cyangwa ubumenyi bw'ikirere
ubumenyi
bw'ikirere ubundi hari n'imvura nta mvura irimo ni impeshyi cyangwa edi umugwa amanywa meza
urakoze
cyane urakoze nawe abantu bamayisha murakoze cyane
turagushimiye cyane Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga kuri telefoni dufite kandi undi mukunzi w'Ijwi rya Amerika Didier wirwe neza
wirwe n'amahoro
n'amahoro uri hehe
Bodeo ni Zambia Rusaka
n'amahoro muri Zambia
n'amahoro turashima
cyo wifuza kutugezaho n'iki uyu munsi
icyambere nifuza kubagezaho ubwa mbere mbese akabazo ariko mbere yuko mbabaza akabazo mbanje kubashimira kuko ntamba natanze nimero ariko kenshi ntimundabonera ngo tuganire
ngira ngo nk'uko wabyumvishije bivugwa n'uyu mukunzi w'Ijwi rya Amerika usoje mu kanya tugira abantu benshi batwandikira ariko ikiganiro kimara isaha ntabwo ari kenshi abantu bose batwandikiye twashobora kubahamagara ni ukujya mutwihanganira
ubwo birumvikana hanyuma ubwa mbere na mbere ikibazo nashaka kubabaza ni ryari muzotunganya ikibazo kugira ngo mu gihugu cyacu cy'Uburundi naho dushobore kuba twakurikirana amakuru nk'uko byahora kare
icyo ni ikibazo kigoye ntafitiye igisubizo ariko haba ubuyobozi bw'Ijwi rya Amerika bagerageje kenshi kugira ngo icyo kibazo kibe cyabonerwa umuti ariko nk'uko wabyumvishije mu minsi yashize nubwo ibihano bya mbere byari byarangiye leta y'u Burundi yafashe icyemezo cy'uko igumizaho ibihano yafatiye Ijwi rya Amerika byo kutumvikana kuri FM ndetse amasezerano bari bafitanye na radio BBC y'Abongereza nayo araseswa ubwo ikibazo ahanini kiri mu maboko ya leta y'u Burundi kuba yagira ikikora
aho murakoze kuri icyo nibaza yuko muzora mukagana mukabitunganya ngira ngo amakuru ashaje arashire kutugeraho
nibyo twifuza
nande kubganje ko nimero za WhatsApp zanjye mu gishuti nyanza ko mubyo murayo no ngira byo ndyohera cyane gusumba
urakoze cyane tuzabigira
hanyuma yego hanyuma icyo nashaka kuvuga ahanini ku byo bagenzanye bagiye bavuga ko nk'aho mperereye muri Zambia ngerageje kuraba cyane cyane ku bijyanye n'inyayiramutwe n'ibiyobyabwenge kuvuga yuko n'ibintu byawe ikibanza kinini cyane gushikaho n'umuntu abona ko bishobora kumugiraho ingaruka mbi ariko akabibandanya kandi na leta nayo nyine ikabishyigikira cyane cyane igashyigikira amakampani abikora ni ukuvuga yuko kenshi bikunda kubona yuko ibitere kibazo araza bishigikwe n'abatware n'abandi batanga bafite mu ruhara cyane cyane ko bafite n'inyungu nyinshi gusumba icyo ni kibazo kigoye cyane kugwanywa ariko ikibazo kigaruka kandi ngaho nuko bigaruka bikorona ugwaruka kwagwaruka no ugasanga muri kazi ariko guvuyemo kazi k'igihugu ariko ugasanga ntacyo bashyizeko ama ibisigaye nabyo icyo navuga hanini ku bijyanye n'umunsi mpuzamakungu wahariwe umenyeshamakuru nugaruka gato ngerageje kuraba kenshi turasanga umumenyeshamakuru hari igihe arenga ku mategeko y'umwuga wiwe agasanga yarenze akarindwi mbere ugasanga yagiye mu kibanza cy'umunyepolitiki kandi ndetse ku munyeshamakuru mugabo atahengamiye kugira ngo impande zibiri zidahuje zigitandukanywe n'amakuru yashyikirije icyo nacyo niyaza yuko byari bikwiye ko mu bantu biga uwo mwuga kuko ni umwuga boza bararaba koko umuntu yawunonosoye kandi agukurikirana ndetse akarangamutima deontoloji y'umumenyeshamakuru koko akareba ibihererwa akazi bibafasha cyane kugira ngo abantu bose bakurikirana amakuru bumva ko umuntu yashyikirije amakuru nk'uko ari mugabo atahengane cyangwa ngo ashyire ko akandi kantu karenze urugero mwamukoze cyane hanyuma nkarangiza ndabasaba kandi bibutse ko zindi amakuru ya VOA kandi kuva kera cyane VOA igitangura gushyiriza amakuru cyane cyane kuri FM muze murayashyikiriza kuri WhatsApp yanjye byongera cyane gusumba kuko ndakunda amainformasiyo cyane hirya no hino ku isi mwamukoze rwose
Didier ndasaba mugenzi wanjye Geoffrey Mutagoma waguhaye ijambo ko akanimero kawe tukabika hanyuma tuzagerageze kujya tukugezaho ayo makuru
murakoze
cyane nawe ugire umugoroba mwiza kandi udusuhurize abakunzi b'ijwi rya Amerika aho ngaho i Lusaka mu gihugu cya Zambia
murakoze cyane
ijwi rya Amerika kuri telefoni dufite undi mukunzi w'ijwi rya Amerika nshimira Imana wiriwe neza
Yeneza Edi
uri hehe
yani Kigali
namahoro
na yego namahoro ndagira ngo mbanze nshimire ijwi rya Amerika ndetse n'abanyamakuru bajya
murakoze
ibibazo nagira ngo mbaze iyo turebye umupaka w'Ubugande wabashaga gucaho ibintu byinshi bigemurirwa hano mu Rwanda yewe nerutse kumva amakuru wenda yuko ngo baba baremeye kuwufungura ariko nibaza ni ko ibiciro by'ibintu byahise bijya hejuru mbere yuko bamaze kuwufunga bawufungura ntibyongere ngo bigabanuke ibyo si ikibazo kiri kutubangamira mwakibariza nyine abantu boye bari hejuru bashinzwe iby'imi yenderanire ara mu Buganda n'u Rwanda
urakoze nshimira Imana kuri ibyo bitekerezo byawe icyo kibazo cyawe tuzagerageza tugikurikirane nitubona igisubizo tuzakikugezaho
murakoze cyane ndashimye
urikirenga zamesingu reba mazi igihe nkugenzura uyu munsi reka mbivuge kwa ari wowe nshaka uyu munsi reka mbikubwire ko wantwaye umutima baby ntundize ntushavuze emera utari namusanga kuko nanyije ngusanga
Bye.
kwihawe se ni wowe mbona mu maso nkabona nawe musa wowe ni yewe na kwihawe se chonga mata unkomeje mata nunda kure oh mata unkomeje baby mata 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 mata
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri sanga muri studio ya Karindwi muri kumwe nanjye Edirwema. Uyu munsi nkuko mumaze kubimenyera ni kuwa gatandatu, umunsi tubaha urubuga kugira ngo mutugezeho amakuru cyangwa se ibitekerezo byaho mutuye cyangwa se mugeni icyo muvuga ku makuru tuba twabagejejeho icyumweru cyose, ariko nanone tukanyuzamo tukabumvisha zimwe mu ndirimbo zikunzwe mu karere k'ibiyaga bigari. Kuri telefone dufite Ngoboka wiriwe neza.
Halo,
gurihe bite Ngoboka?
Ah, makuru ni meza, muraho neza?
Eh, gurihe he.
Ndingo kazan Claude Bumerere mu kere kangu magura sagaru panda no muri jaga sarum bari kashirwa mu dudure na andere.
Na mahoro.
Eh, na mahoro kapitan mu konza bizu bya Amerika gatanu kuri gatanu sinyamwe magana nkura urushinge.
Turagushimira cyane.
Eh, wende mwele ni na besi banzi kizina ya ambasadir Ngoboka kazan Claude. Kuwele vigalige vijiza vya nyukubwa kwa mbeko jakuwa gata ni mbega inisi osimba maria wali ne muri wike ndi mamakuru mngichigana muri isa nga vigano vyo senda vikuli chila gata nukuli gata
makuru chise Ingoma uyumos
ya makuru tukiliwe tumeze nezu vichire lego sechona wakano kuchede cha chiliwe jitu jemuna maza tukungana mvuri maze kuto nyanga watura jila wano kumite kanari ose bari kwishimira no kuba twebwe mu turere twose tugize intara y'Iburasirazuba ariko karere kejeje imyaka cyane. Rwose mbwira abakunzi ba Radio Ijwi ya Amerika badukurikiye ko hano mu karere ka Ngoma ibishyimbo bireza abaturage bari kurya. Nta mapfa hari, ibitoki dore ko ari hehe iwabo ibitoki rwose ibitoki bireze nabyo bari kurya. Bintu byose mbega ubu muri rusange abaturage nuko batekanye bahakora business bajya mu masoko neza bakagaruka bakwinda muri Amerika batuje nta kibazo bafite, byo ko ari imwe mu maradiyo ihafatira cyane. Iyo dusize rwose ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu tuba tubafata cyane.
Urakoze cyane Ngoboka. Kandi natwe
none ikindi nagushimira by'umwihariko nagenda navuze nuko maze gushimira abanyamakuru ba Radio Ijwi ya Amerika bose ndetse n'ibiganiro byiza mutugezaho. Birashimisha cyane kandi bigatuma mbakurikirana bitewe n'ubumenyi ngenda nkuramo mu biganiro byose nitabira. Ikindi nakubwira natangeza kurikira Radio Ijwi ya Amerika ni uko ubu turi wa karere ka Ngoma kari mu mihigo, murazizi imihigo, kivuze ni ukwesa imihigo by'umwihariko afatanyije n'umurenge wa Gashando. Ubu turi gutegura igikorwa cyo bise Games Champion. Ni amarushanwa azakorwa mu ngero zitandukanye mu rwego rw'umurenge wa Gashanda. Ayo marushanwa akazaba ari y'amakazi miga akayumvisha abaturage noneho kugira ngo niba nibumva umuhigo bajye bumva icyo ari cyo batiriwe bajijinganya batekereza ibindi. Ubu abaturage bari umurenge wa Gashanda ejo twari turi mu nama twasanze umurenge wa Gashanda ugeze kuri 70% yo kuba uri kwesa imihigo mu mirenge 14 akarere ka Ngoma. Ubwo abaturage tuganiriye nabo batubwira ko bishimiye uburyo imihigo yitabiriwe, uburyo dufishi babahaye bari kugenda batwuzuza neza bese imihigo. Bo baraza bakagwaza fishi bakavuga ati jyewe kwanjye nk'urugero ati nkanjye Ngoboka Jean Claude niyemeje umuhigo wo kuvuga ngo nzaba mfite nk'ebyiri, nzaba mfite akarima k'igikoni, nzana abana bari mu mirire mibi nzaba mfite mu rugo kwanjye. Ugasanga ni ibikorwa byinshi cyane imihigo byishingiyeho. Wenda umurenge wa Gashanda ati tuzaba dufite hegitari y'imyumbati, tuzaba dufite hegitari ya soya, tuzaba twaroroje abaturage mu buryo bwa girinka inka nk'ijana, tuzaba twaratanze ihene mu baturage. Ni ibintu byinshi biba bigiye bikubiye mu mihigo, ariko nshimira ubuyobozi bw'umurenge wa Gashanda uwiringiye Finiyasi nawe uri kugenda bidufashamo neza abyena akangurira abaturage imihigo ndetse bakanayitabira basanga rwose abaturage ni igikorwa bari gukora kandi bashishikaye. Umuyobozi umwe w'akarere ka Ngoma Frodis Nambaje na akaba yaravuze ko ashaka byibuze ko akarere ka Ngoma gashobora kuzaza ku mwanya wa mbere mu turere tugize igihugu cy'u Rwanda, kuko mu myaka ishize kari kaje ku mwanya wa kabiri ejo bundi kamanukaho imyanya akaza ku mwanya wa 20 kangahe, ariko uyu mwaka avuga ko agomba kuza ku mwanya wa mbere. Kandi n'abayobozi bo mu nzego z'ibanze cyane abashimira nuko babimufashijemo bari kugenda babyesa n'urugendo kubwe ko uyu murenge wa Gashanda ndimo hano mu karere ka Ngoma ugeze kuri 100% mu rwego rw'imihigo.
Ngoboka,
ni igikorwa cyiza cyane.
Ni byiza, urakoze cyane Ngoboka kuba uhatubera kandi ukatubwira uko ibintu byifashe aho ngaho mu karere ka Ngoma. Ndagushimiye cyane kandi ugire weekend nziza.
Namwe mugire weekend nziza n'abanyakire kuri mikoro za mbere. Ubwo yari Ngoboka Jean Claude Murasaza mu Rwanda mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda mu kagari ka Kerwa. Mugire weekend nziza.
Urakoze cyane. Radio Ijwi rya Amerika kuri telefoni dufite na Alma Wirweneza.
Wiriwe nyakwa mwisho makuru yagirwe mu.
Na mahoro.
Turaho.
Turaho natwe. Icyo wifuza kutugezaho uyu munsi ni iki?
Je nashaka kuvuga ku byereke isakuri yeje ya mwisho makuru. Ubwigenge.
Ni umunsi wahariwe ubwisanzure bw'itangazamakuru.
Umunsi wahariwe itangazamakuru. By'ukuri abaminishamakuru nta bwigenge bafite, ni nk'uko navuga ku isi yose nta n'ubwigenge bafite abaminishamakuru by'ukuri, kuko n'abaminishamakuru bafashwe nabi cyane. Mukaba musanzwe mu gihugu cy'iwacu cy'u Burundi abaminishamakuru nta bwigenge na bumwe bafite by'ukuri kugeza uno munsi, nk'uko bivuga ko abaminishamakuru barenga 100 bahunze igihugu ku mvu ziriya na ziriya kandi zizwi n'amahanga, zizwi n'abarundi. Ukuri jewe ku bwanjye navuga nti amareta ku isi, kuko sinaca mbwa mu gihugu cy'u Burundi cyonyine, kuko uri kurumviriza za Afghanistani, za Uganda, za Afurika nta yose kwanza. N'abantu mu bihugu byagiye bitoteza abamenyeshamakuru bafungwa bicwa, by'ukuri jewe kugeza uno munsi nahanura ibihugu byombi, si kuvuga ngo igihugu cyonyine cy'u Burundi nagira nacyo kirimo nicyo kiza n'ubwa mbere ngira ngo ku isi kugeza no bwa kabiri cyangwa bwa gatatu ku isi nihohotera n'abaminishamakuru. Kuri nasaba ibihugu byombi ko byo kwigengesera bikagarukira bigashyira imbere umwuga w'abaminishamakuru. Umwuga w'abaminishamakuru kuko niyo soko y'igihugu, niyo soko y'igihugu umwuga w'abaminishamakuru, ubwigenge bw'abaminishamakuru. Ariko hano mu gihugu cy'u Burundi urumva iradi ni igendera ku mateko y'igihugu, ikavuga igihe ishaka barayihirira ko babafunga cyangwa bakabangaza nk'uko babyivugira. By'ukuri ibyo nariko ndahanura igihugu nk'ibyo by'ukuri kubahagarika iyo ngendo bakareka ubwigenge bw'umenyeshamakuru, n'iryo soko ry'igihugu kanaka icyo ari cyo cyose, kuko abaminishamakuru batahari nta terambere ntawe rishika, nta na hamwe rishika atari umuminishamakuru ariko arabivuga hirya no hino ku isi, ntawe bishika nta na hamwe. Mu gihe mbona hano iwacu mu Burundi wenda ibyo atake n'icyo babwiye, aho bavuga ati nkimunazo nahirahira naho nyuze n'ikirenge mu Burundi mugaruka, ubwo nsi nibaza ko byo nakunda ko bona agaruka kuko mu gihe wagiriwa. Hanyuma ukuri
usoza Arma, kuko umwanya utubanye mutoya.
Hanyuma nashaka ku cya kabiri ijya kabiri nashaka kuvuga ku ibyerekeye abanywanyi b'umugambwe wa gatorwa bari kubatotezwa ku bwinshi, ariko by'ukuri ibintu byari bikwiye guhagarara mu Burundi, kuko twese turi Abarundi bamwe, nta nyagukira nk'uko nabo abantu bari kubabivuga bo kwa Rwasa, by'ukuri niyo hagarika ingendo yo kwica abantu. Kandi nasaba Leta y'u Burundi yuhagarika ubwicanyi buriko buraba mu gihugu, abantu bariko baracibwa amazosi, abantu bariko barapfa bakirirwa bunyamaswa, ubutungane ntibureke gukorera mu kwaha k'umugambi uri ku butegetsi, bakore bigenga
bagarukira gatika ka muntu by'ukuri nk'aba bakenyezi bari kwicwa bakirwa n'abagabo babo ubutungane bwa ruke gukora ukazomba ngo n'umuntu w'umugambwe kanaka vraiment ibintu nibihagarare ama nkarangiza ku kibazo cy'abantu cy'ibintu biri kubera mu Burundi namwe nitujye kuko dusigane inkore ibitero biba kuma polisi by'ukuri niba byabaye igihanga twese abarundi turi mu Burundi nyakomeje makuru ibyabaye mu mwaro nyabihanga by'ukuri ikintu cyitoteza cya polisi batavuga hamwe n'ubutegetsi nibaza ko cyuhagarara vraiment
urakoze
nkuriya yishwe gato nkuriya yishwe nyabihanga nibaza ko bibaye nk'umututsi by'ukuri ndakivuze uko kiri kose
aruma turagushimiye urakoze
guhagarara ibintu kuko ntibibandanye gutya kuko ntibizo kubaka igihugu ntawe bizashikana igihugu cy'Uburundi by'ukuri ntahantu.
Urakoze cyane Aruma kuri ibyo bitekerezo byawe, nagira ngo ngushimire kandi nkwifurize weekend nziza. Kuri telefoni reka dufate umukunzi w'ijwi rya Amerika wanyuma Jean Long wirwe.
Urawe neza etupema?
Yego, uri hehe?
Ubu ngubu ndimo kuva ku kazi ndavandera nerekeza ku mukuru, ubu ngubu niho ndimo kutaha iwacu mu rugo.
Icyo wifuza kutugezaho ni iki mu masegonda make cyane?
Rwose ndeka ngushimire ku kiganiro mwatugejejeho, iminota yari yambwiye ngo yagiye ntakibwo igitekerezo cyanjye nzagitanga ubutaha. Murakoze.
Urakoze cyane Jean Long, kandi ugire weekend nziza.
Namwe witeka biteho, turi kumwe.
Mukanya turaba tugeze ku musozo w'ikiganiro muri sana. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mukanya turaba tugeze ku musozo w'ikiganiro muri sanga. Mbashimire inshuti mwese mwakigizemo uruhare. Shimire enjeniyeri cyangwa watufashe mu buhanga bw'ibyuma na Geoffrey Mutagoma wegeranije iki kiganiro. Reka tubasigire indirimbo Twapfaga Iki y'umuhanzi Clarisse w'Umunyarwanda.
Angana buduhanganiye intebe z'icyubahiro turebana imwe none tubayeho mu rwego rumwe imanzikiye ntituci na karutega turarwishinga no guhinduka icyari inzangano ukomeye biradushinga. Here is the word you use.